Exclusive from 4drums.com.
Yeah. My name is Chile One. I want sense.
African real party skill.
Choche na chile ule, chakula kusebanya fya paliponse, nshita yonse, nangu baponte, tabamonde fyombona, akasembe pakube yanse na yonse, a paliponse, beta kankoma o. Oh.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kunkuma, gama mwona tule ipuma, mule kutamba fefitu kwa na kusuma. Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kunkuma, gama mwona tule ipuma, mule kutamba fefitu kwa na kusuma. Twalibele la, twalibele la, twalibele la. Twalibelele tu twaikala. Baleke nanguba ponte. Ni owa ishiwefyo naba naba sonte. Nanguba wata pali ponse. Taba monense kotuipe la jonse. Bakula jolo mafete awa. Tafia kapopo twaliba kale mupawa. Ugule kanadi ashida tuchapa. Ntuichite miko chesu chadi balulanga flower. Oke nangu na left tula mpwesha righti. Findu fiaba na righti. Jano busu mata mafula maeki. Twali lilo kundesha noti kunyanta pali breaki.
Nangu malande. Ichoche na chili ule. Chakula kuseba nyafya pali ponse. Nishita yonse. Nangu baponte. Taba mwende fiombona. Akasembe pakube yanse na yonse. Apali ponse.
Dia, muti mefio karipanga taudinia. Nangu fiko senjikuwa tapona fia. Tushila fieleza promisu kuwa sincere. Limola nkalifia no muti mawakalipa. Dalanda fia kwa shakabwele na kalipa. Tapakokola na dabwa na kufuluka. Ndakuele loli wanje fiofio na iluka. Bafuwa hatuka ilete koni simenti. Nga avomba ila kose lako. Fia vikaleza pa monoman puta sanda. Pakobu shikutuka leka na kumanda.
Ichoche na chili ule, chakula kuseba nyafya pali ponse, nshita yonse. Nangu baponte, tabamonde fyombona, akasembe pakube yanse na yonse. Apali ponse, beta kankoma o.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kuhu.